mukubire mungalo vawala
vawala je mansura
vawala mukubire mungalo vawala
vawala je makasuka
vawala mukubire mungalo
vawala vawala siva kumbi
vawala mukubire mungalo vawala
je budde wali ebiriyo
mukubire mungalo vawala
ewafe wali we byama
vawala
wali akabira
mukubire mungalo
we budde wali wo musasa we budde wali we mwanyi sirimba wali wo mutuba ndi muzimu mvawala 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 ewaffe wali we byayo awantu awo wali wenyini wo sirimba wali we byama mukyambadde mulimu enkunamba mbawala wali akabira mbawala wali emituba ani yetantala akabira kubanga kaliko nyinibu awantu awo waliwo nyinibu ani aserengeta akabira oyina ddala okuba omuzira nzenkamanya emiti egirimu mbawala 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 siva kumpi mbawala je mwakasuba mbawala je mwansula mbawala wali akaliba mbawala wali ekibira wevudde wali wekigwa sirimba waliwo omutuba ewaffe balimye mwanyi ewaffe waliwo ebyama mbawala eri eggumba mbawala eri eggumba ndi muzimu mbawala ndi muzimu mbawala mbawala je mwakasuka mbawala 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 wali ekibira mukyambadde mulimu enkunamba mumpa mukune werekere ngenda mbawala wali akabira ewaffe wali ye mwanyi ulira balimye emituba bannange waliwo ebyama mbawala wali akabira mbawala wali emituba ani yetantala akabira nzenkimanya emiti egirimu oyo kyambadde mulimu enkunamba bampa omuggo newerekere ngenda nawe kayizi ntegekere mpaawo kubako envaano nywamu nawe kiise nyintegekere olunyago awo ndyoke nnomba tabaala abazira mbawala 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 siva kumpi mbawala je mwansuula mbawala je mwakasuka wenvudde waliwo ebyama kabirako kaliko nnyiniko nzenkamanya emiti egirimu mbawala mbawala mukubire mungalo mbawala je mwansuula mukubire ku ngoma mbawala siva kumpi mukubire mungalo mbawala je mwansuula.
Remember where you got it from. www.djericom.com.